Mina kuchagua wewe, wewe uwe wangu, mume wangu, baba ya watoto wangu.
Kupendwa nawe majaliwa, kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you.
And for you, mina badili mienendo yangu baba.
Baby for you, mina ukimbia ujana mama.
Nijenge boma nawe,
nawe
zae watoto nawe,
nawe
wale pamoja nawe,
nawe
zeke pamoja nawe.
Nataka nijenge boma nawe,
nawe
zae watoto nawe.
I swear you're the one for me.
For you, mina badili mienendo